re tshumelela mo mosotho ga re kolita
Soro mo gatuma chabe tatama tatama tuma kwa chabe ka ore na gabatu
do you want to ira na give abuchishe pampula yelangi ka ore na kina mulatu ka kina ditse
mali tropong ka mokabare ke bona o mari la ke tsiboa ke bora moshweu graba poula mabasa kuri wa ntsiwa kwa maraba stata ke ke re thobela mafuare these boys ke le ntshula ka lewe la mebala ba my voice of many colors